Sanibonani kubala leli. Hayi namhlanje sizwe thina abantu abaningi bebeposta lapha kuma social media platform yethu bechaza ukuthi hayi kuyabothwana ngempela kakhulu eGoli ijikelele nje. Kodwa mase sibuzisisa sidingisisa sithole ukuthi abezomthetho bebekhankasa ku-operation ekuthiwa ukayimo lawo ikakhulu bethagethela ama-building amadala agcina sekuhlezi izigebengu nabantu abangela amaphepha kwesinye isikhathi. So abanye abantu ade bengenamaphepha nabo bebebothwa, yingakho nje uthole kwabakithi iningi sebetatazela kakhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela lokhu?
Singeke sithi thina kuvuka ekuseni kwacatsha ngubotshwa abantu bokuza noma bangela amaphepha. Bekuyi-operation le ebizwa kuthiwa ukayimu lawo. Ayiqali ukwenziwa le operation inokwenziwa nje kuthola ukuthi kunama-roadblock, bazama nje ukulwisana nobugebenga ngokwazi kwethu. Asikholwa ukuthi kungabe kuyinto eqondane nezizalwane zakithi or adiqondane namaphepha ngqo. Ibiqondane nje nokwezomthetho nokuphathwa komthetho.